Join us Samumed. O natefelwa ke melemo e ekeditsweng le entlafaditsweng ya medical aid ya rona. Natefelwa ke tlhatlhobo tse entlafaditsweng le tse ekeditsweng tsa bophelo bo botle. Melemo e entlafaditsweng ya tlhokomelo ya mahlo. Melemo e entlafaditsweng ya ho kena sepetlele. Melemo e entlafaditsweng ya tlhokomelo ya meno. Melemo e entlafaditsweng le e akaretsang ya pelego. Ditlhatlhobo tsa mahala tsa bophelo bo botle. Melemo e ntlafaditsweng ya mafu a sa phekoleheng ao hajwale a kenyeletsang ho ruruha ha manonyeletso, gout, letlalo le nang le ho hlohlona haholo, eczema, kgatello ya maikutlo, depression, acid ya mala le ya kampeng, GOD, le ho fihlela dilemo tsa kgolo tsa ho kgaotsa ho pepa, menopause. Tsena tsohle ka bonyane ba 500 ranta ka kgwedi setho se seng le se seng. Ho tla tswa fela hore kgetho ya hao ke efe. Samumet e fana ka boleng bo hodimo ba menyetla medical aid ho basebetsi ba masepala ka ditefello tse kgonehang. Samumet, lefa la sebele, batho ba sebele, tlhokomelo ya sebele ya bophelo bo botle.